Banamikaga bakwa South Government mukutumbula embeera y'omwana omuwala bagamba nti kyetaagisawo kaweefube omugenderero kakasa nti omuwala asigala mu ssomero. Bano bagamba nti wabaawo okugayaala omwana omuwala n'atasoma okuba okuwanduka eggwanga lijja kuba lyolekedde akaseera akazibu. Bino byogeddwa Michael Segwaya, Executive Director wa Absa Bank, bwabadde emisinde egibaddewo leero egisimbuddwa erugogo olw'okusona ensimbi ez'okakasa ng'omwana w'obuwala asigala mu ssomero.
Kugezaako okuzaayo omuwala mu ssomero. Omuwala ayita bizu bingi ebijja buli mwezi tubimanyi, bangi tebasobola kujjayo ku ssomero okugezaako okulaba nti tetubazaayo n'okunyigirizibwa okugenda maaso bw'oba oyambye omwana omuwala oba oyambye eggwanga lyonna. Ffenga Absa tugezaako okulaba nti okuwanirira abawala tubasomesa emisinde gino tusuubira okujjamu ate akawumbi kamu keteyo kuwa ebibiina ebirala ebiyamba abawala okubateeka mu ssomero n'okubabeezaawo.